Yeah, yeah. The melanin queen.
Love it, love it.
Jibby.
Tell me where you are, tell me where you are, baby.
I'm so getting
tired. Tell me where you are, tell me where you are, baby.
I'm so getting
tired. Hey, darling, nakuita. Sema kama unakuja nipate uhakika. Si unapenda zege, nishapika. Njoo fasta, mwenzako zinamwagika. Nikuvutie ganja ndo nikule, alafu nikugeuze geuze kama kitumbua vile. Sina muda wa kupoteza,
basi nakuja najisogeza.
Sina muda baby wa kupoteza,
basi nakuja darling najisogeza.
Tell me where you are, tell me where you are, baby.
Najisogeza.
Tell me where you are, tell me where you are, baby.
Najisogeza.
Niambie wapi ulipo mpenzi.
Najisogeza.
Tell me where you are, tell me where you are, baby.
Najisogeza.
Chiti moyo utauma hapa, hapa. Soge usikize unavyodunda hapa, hapa. Kiwa mbali unanipa mashaka, shaka. Sitaki ugonjwa wa pressure, haka, haka.
Oh no no no. Sikuachi, sikusaliti, sikumizi kabisa, kabisa. Nikuvutie ganja ndo nikule, alafu nikugeuze geuze kama kitumbua vile.